si loo xoojiyo nabadgelyada bulshada ku nool gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Ayaa ciidanka booliiska gobolka Bay waxaa la furay in ay ka shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada iyo wanaajinta xiriirka kala dhexeeya bulshada, taasi oo sahleysa in xoga badan isla wadaagaan bulshada iyo booliiska. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bay, gaashaanle sare Amiin Maxamed Cusmaan, oo ka hadlayay nabadgelyada magaalada Baydhabo, ayaa waxa uu soo saaray amarro ku aadan sidii ay u xoojin lahaayeen ilaalinta nabadgelyada bulshada, isagoona sidoo kale sheegay in ciidanka booliiska looga baahan yahay in marka hore ay ilaaliyaan nidaamka iyo sidoo kale sharafta uu leeyahay dariiska booliiska, askarigan wadaninna tallaabo laga qaadi doono.
Waybay sheegaan dadka bulshada ku nool gobolkan Bay, gaar ahaan talisyada oo saldhigyada degmooyinka iyo saldhigga degmada Baydhabo, dhammaan waylan sheegaan antiona iyo qof walba meeluusa rooga amnige umataas amnige ilaahay la kufadee kusikow ciidanka booliiska la kufadee intii amnigaas umataas is ilaali ciidamadana may ballanqeyn sheegay antiona iyo madiyo shaqeeyaan shacabka ha dhawaysadaan shacabka si sharaf leh nadaam leh ha ku dhawaayaan qof askari ah booliis ah oo murjiyay wiil aan libisnayn namala arago kor ciidamada booliiska saraakiisha miyoobiyo rugaan oo degmooyinka gobolka Bay way sheegana ciidanka booliiska intiis mar walba diriiska sidi askariga oo lanka taragalay intiis ahaada askarta booliiska idiidan shaqeeyaan idiidan kama haystay shaqadiisi in haytan bulshada koonfur gabeed gaar ahaan gobolka Bay nabay markasta way baasi kagmaan nagaan sidiisin bulshada isin han dhawaysada haytan sidiisin bulshada la shaqay haytan sid bulshada isin xogta isin siin wadaaga hayna si kagmaan nagaan gudoomiyaha xaafada iyo waxa shaqay intii aanay bulshada mar walba xogtiyo ka dhax jiraan warbixinada iyo ciidamada amniga la wadaagaan rogo iyo degmooyinka saldhigyada iyo la wadaagaan marka gudoomiyaha xaafada shireedis amni musuqor taliyaha rubta shireedis amni musuqor taliyaha saldhiga taliyaha saldhigada shireedis amni musuqor way amni la kusoo kore si wada jir ee bulshada iyo anay ciidamada oo amniga iskaalaayna amniga la kusoo kore ciidamada booliiska way ka baaqay meel kasto iyo rugaan way bal la faday intii anay amniga gacan bir ee la koobada gacan bir ee mar walba intii si koobatan gacantaas birtay oo aan salaad gaad dadka intii aan wala ku dhawmay may la fadhay intii aanay may raay dadka bulshada dhawaystaan laankii dhibaatada ka hay la ku qabad muhiimada taasu idiidanka maasantin shaqada faylaysi umtan haytana.